Yeah. It's not. Kuyinkanyezi kumo kukukhanya isibane sifuthe emoyeni thambo lami le-fashion chips awuthengwa nangemali uzolile nenhliziyo yakho icwengila njinje ngamanzi negazi ulelami iphuphe enqondeni ndicinga ubuso buveza uncumo sithandwa sam ndikhetha wena kunam kuba ubhadlile uthando lwakho unikile ngamehlo am ndilibonile ya ndikhumbula usithi Nora ndiyakuthanda noba unganjolela msose mna ndenzobobhanxa azange ndikholelwe bebhi ngoba ungumntu uyafana nabanye abantu sonke sinempazamo kodwa ndahlala phantsi ndadla amathamba engqondo ndavuma nangengqondo ndimfumene umntu onengqondo mandimenza umamtolo sakhelethu ikhaya mandimenza umamtolo sakhelethu ikhaya yes jonga ngoku uhleli nam ekhaya noma amazala nabantwana kumnandi uthando lukhona nengxabano zilapha kho nto ihlukanisa umtshato ya singaguqa sithandaze sonke usathana aphume ngomnyango ya singaguqa sithandaze sonke usathana aphume ngomnyango bawo wethu osemazulwini siguqa ngedolo sithandaza kuwe somandla siyayazi ukuba kukhona abantu abangasinqwenelela ububi kodwa ndicela uhlale nathi kweli khaya siyayazi zizoba khona ingxabano kodwa somandla sizophinda sizilungise ngokwethu sibeka wena thixo namandla kweli khaya ukuba ube lilisolethu.